jaamacadda Zamzam culuumtii iyo tiknoolojiyada qaybta Baydhabo ayaa waliba sanadkan yahay kor dhiidaya qayb cusub oo shaybaarka caafimaadka kaasaytii oo lan diyaariyaa dhammaan qalabka baaritaanada ee la xiriira shaybaarka ardayda dhigtaas kulliyado caafimaadka iyo sayniska. Shaybaarku yaa nagadee koo ardayda baradaas kulliyado caafimaadka iyo sayniska qorlanka qaada waa fahamsho iyo aqoontiyo caafimaadka oo muhiim ee bulshada oo markii hore ka adkaytay helowka qalabkun oo kala intii ku gudu jiray barashada caafimaadka iyo sayniska. Dr. Cabdiraxmaan Isxaaq Xuseen oo ee madaxa kulliyada caafimaadka iyo sayniska oo munaasabada harag jarka ku hadaliya hajeedi iyo waliba uu faahfaahin u soo gudbiyay ahamiyadda ardayda baradaas caafimaadka iyo sayniska iyo in la taa shaybaarka.
Dabcan maanta waxa u joognaa daafurka labka medical laboratory-ga. Waxaa leenahay ardada cusub sanadkan jacayl kusoo biireysa kusoo dhawaada Zamzam. Jaamacadda Zamzam gaar ahaan kulliyadda caafimaadka waxay xoogga saaraysaa baraatikada. Marka waxaan leenahay kusoo dhawaada Zamzam.
Maamulaha jaamacadda Zamzam culuumta iyo tiknoolojiyada qaybta Baydhabo Dr. Aadan Isxaaq Cabdi iyo waliba uu sheegay in ka maamul ahaan iyo ku goonta sidii koroonka qaada lahaayeen tayada ardayda baradaasa caafimaadka iyo sayniska si taas lan hela iyo waliba iyo in sheenana qalabka shaybaarka caafimaadka.
Sanadkan insha Allah ardayda ha ka biiri doonta kambaska magaalada Baydhabo oo sanadkan aqal madrin dugsiga sare wadanka ee konfur galbeedii gudaha Soomaaliya ardayda maayanka bashaariyane ee jaamacadda markii hore kulliyada caafimaadka may balaaytay health lab laayti haddana sanadkan oo geeyko harag jirshin roor may ba korriinay laboratory lab oo insha Allah ardayda department oo cusubna korriini laboratory ga faraati qaado doona department kale oo xariirka la praktikada maadooyinka qusay marka sadarta jaamacadda Zamzam mar walba may baxoog saaraysa dhanka baraatikada hal ku dhigaan ma aha in ardayga mar raayso saaxay wala lambar oo mar raay nolol dhabtay wala bardo ardayga in iskirna mar walba aan balan qaadanay ardayda jaamacadda in baraatika joogto helo doona maadaama qarnigan ee qarnigi iyo tiknoolojiyada maadaama adda jaamacadda uu xoog saaran dhanka baraatikada oo ah institusi tabsiye marka insha Allah may ba dhamaan ardayda ma balaana gacan furan ka dhawaada jaamacadda kulliidan caafimaadka departmentada intii la korri abaar qaadatay laakiin haddana departmentii uu sanadkan korriini asa sanadkan qorshaha maamulka ma hayn in maana laabkiina la dafurna alxamdulillah geeka dafurni marka dhamaan ardayda naysa kulliida caafimaadka gaar ahaan departmentiga laboratory-ga ma rajaynayna insha Allah jaamacadda iyo laabki laboratory furni diyaaray baraati qaado doona oo bilaar insha Allah.
Jaamacadda Zamzam iyo wali baadadal iyo in ka jarta sidii ahaan saar lahayd tii xirfadiyal caafimaadka oo aqoon buuxda aan leh shaybaarka si yoon daboolanga baahiyaadka la xiriira caafimaadka qaybtiisa shaldubanga